teo nuku e ko teo rangi tēnei au tēnei au whakarongo mai, whakarongo mai, whakarongo mai rā e te toi hau o ngā rangi te toi ariki, te toi uru tapu, te toi uru rangi, te toi uru roa whakatau hā, whakatau hā tau mai tokoro ai ata whae ki te mata o te whenua ka pā mai hoki tō aroha me tō rahi ki te hunga rawa kore kia tau a whitia te mata pōre hue koe whakaora no tia te tūrohe a tō wairu a tapu arahina mai mātou ki te ara tika kia whakatīnana hoki i tau e whiriwhiri nei mō mātou whakaohotia mai mātou e tō tāwara māri reka manatū hoki ki o kupu kia mōhi o pū he ara tapu te ara ihu he wāhi tapu hoki tōnā rā aia nei ake nei.